Nigeria, Nigeria, Nigeria.
One, two, three, come on down.
Racho ne wala,
Nigeria.
Racho ne wala,
Nigeria.
Racho ne wala,
Nigeria. My baby.
Racho ne wala,
Nigeria.
Racho ne wala,
Nigeria.
Racho ne wala,
Nigeria.
Nganza kwa bala.
Ebira babi sabambi gula kasimu we kuba yangu woku. Jambu
miki waini ye kwa swinganzi gula basimala kadetinga kalibanji ya bakwanye nengana bagamba munina ya finga kalitukende tufunene wetutula nyagala kulia kuchipu sinapia
hey, atolu maloku vilia mugambe vya lusinga vya tawampole za chimu
miki waini ula libya lusindo lwa lilobye konye
Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
My baby. Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
Ngajeza ngozi ya.
Akabina bitibula. Omotimeno nebwetia ngabiali. Enzembi la vida. Sente ndala ngansula. Na itula one mbaliri. La munge nsaoza chipsa limwana. Freti za biyankaga. Ate nganze kiamkombia. Ine na chiricha. Mazima singe kitwebio na biwa mama. Kuvanga mama ya nyosa. Na chiricha. Kyo ya gara kunyosa. Rachone wala.
Mbamboye mbamboye.
Rachone wala.
Nigeria.
My baby. Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
Rachone wala,
Nigeria.
Ngajeza ngozi ya.
Biti ya power. Hey, Nigeria zinkumi singa, wene bubu ze wose nyongo bela. Ebi ala vute muba malala, wachirika leita keno jembela. Abalala, baba jamba sawuri na numu kisa siri wa musawu. Zendi uwe vya kabimbiri na mwana watu watenda bakozala wa Nachirija we mkukulinga Ngondi singa Nachirija te waitanga sera mwana watu mkusange kubanonya
Rachone wala
Nachirija
Rachone wala
Nachirija
Rachone wala
Nachirija
My baby Rachone wala
Nachirija
Rachone wala
Nachirija
Rachone wala
Nachirija
Ngateza ngozi ya Rachone wala
Nigeria
Rachone wala
Nigeria
Rachone wala
Nigeria
My baby Rachone wala
Nigeria
Rachone wala
Nigeria
Rachone wala
Nigeria
Anza kwa kala
Nigeria Nigeria Nigeria
1 2 3 come on down
Abantu bajiki baruze uwe bakugurite kutuwege ni haruze ntisi akabije